chunkysupplier.com.
Raifuni kama mlima, mlima Kilimanjaro, wezi panda ukiwa China, labda ujengare naro. Jamani ya Viola,
jamani ya Viola,
amependwa na mama,
amependwa na mama.
Jamani ya Viola,
jamani ya Viola,
ana nyota kali sana,
ana nyota kali sana.
Bonge la dada,
heyo Kwaro,
dada,
wawe,
dada, 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 bonge la dada.
Ra! Chunky supplier, supplier, shiri. Hey yo, Kwaro, Wawe. Hey yo, Kwaro! Wawe!